mauni mengi, uchizi na ukichaa miaka buku sijengi na sizi tukitani bala. Why so lost atakwa buku, mabadiliko msosi, bati za bukuku. Bongo nyoso, bongo, mtoto wajana kijana chapinda mgongo. Hadikona pambana ilikesho siwe jana, chajabu na chofanya kina mana ndogo. Bongo nyoso, bongo, ukipata kidonda dili moja michongo. Jasho inatoka sana, ukidhani na kazana, chajaba na ushindana magali ya wakongo. Shinikizo la tabu, swazi mwili biashara, gumino sababu, cause tumboni msala. Unaimbiwa tarabu na ujala,
hati sawa una mirani, miuswazi na uza sigara.
Bongo nyoso, bongo, 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 bongo nyoso, bongo, 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 bongo nyoso, bongo, 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 bongo nyoso, bongo, bongo, bongo. Unavunja kabati, labda utoke smarti, bado michongo pati, leo jana nafu. Madogo na vismati, homo analipa fati, wembuzi wako ngati, jogo wapandi mtungi. Fulani ananja, jirani uko tungi, mungini uko bana mchana aliva ushungi. Mwenzake bilo star, alikuwa jidungi, yuko standi hana njaa, tumbo limejaa mirungi. Bongo nyoso, shida shida no komando wala yoso, bila kazi ni ya moto maromboso, utatamani karanga geuke korosho. Shinikizo la tabu, swazi mwili biashara, gumino sababu, cause tumboni msala. Unaimbiwa tarabu na ujala,
hati sawa una mirani, miuswazi na uza sigara.
Bongo nyoso, bongo, 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 bongo nyoso, bongo, 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 bongo nyoso, bongo, 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 bongo nyoso, bongo, bongo, bongo.
Bongo nyoso,
bongo, 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 bongo nyoso,
bongo, 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 bongo nyoso.
Diesel
boy on the map now.
Bongo nyoso.